kumva ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro bya mu gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abaduteze amatwi mu gitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese. Uyu munsi ni ku cyumweru. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere. Nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo tugezweho n'urubyiruko rwo mu Rwanda rureba ejo hazaza. Naho guhera saa 12 turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe mu cyumweru. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari cyahere mu Rwanda. Abagore bo mu cyaro mu murenge wa Kagugu mu karere ka Burera gahana imbibi n'igihugu cya Uganda bibumbiye hamwe bibakura mu bwigunge. Abo bagore bavuga ko bari batunzwe no gushakira amaramuko mu gihugu cya Uganda bibumbiye mu ishyirahamwe ry'ababoshyi b'udusakoshi tw'abadamu. Baganiriye na mugenzi wacu Eric Bagirubusa wabasuye aho bakorera maze dutegurira iyi nkuru.
Igitekerezo cyavuye kubera yuko nyine umugore wo mucaro mbese yarasa nk'uri mu bikari, ariko turareba tutari kotwe tuzahora turi mu rugo nta kindi kintu twakora.
Umwe mu bagore wo mucaro cya Kayenzi mu murenge wa Kagogo mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda ku mupaka w'u Rwanda na Uganda ari mu bibumbiye mu ishyirahamwe Twiteze Imbere Karumbiro ribaho dusakoshi tw'abagore. Bifashisha imbara sasa cyangwa imishipiri ndetse n'imakasi kuri buri muboshyi. N'umurimo utunze abagore bo mu cyaro bavuga ko bamwe muri bo mbere yo kwibumbira hamwe bari mu bwigunge. Madame Perpetua Nyirarusaro akuriye ishyirahamwe Twiteze Imbere Karumbiro aragaruka ku mvano y'iki gitekerezo cyo kwibumbira hamwe.
Igitekerezo cyavuye kubera yuko nyine umugore wo mu cyaro mbese yarasa nk'uri mu bikari, ariko turareba tutari kotwe tuzahora turi mu rugo nta kindi kintu twakora. Noneho ubwo utu tuntu tutubona mu soko mu Rugarama natwe turatekereza tutari kutu tuntu wadukora. Ubwo rero ubwo igitekerezo ngishyize muri bagenzi banje bati rwose koko tuzagikora. Ubwo dukusanya udufaranga dushaka umwarimu wo kutwigisha aratwigisha, n'ubu natwe turi kudukora. Natwe tuzigisha abandi nabashe nabo turabigisha.
Namubajije umugabane wa burumwe mbere yo gutangira uyu murimo w'uboshyi bw'udusakoshi ku bagore bo mu cyaro.
Uri munyamuryango twatangije amafaranga 500 umugabane wa buri muntu. Noneho tukaza turagurizanya ayo tugujije akavamo inyungu. Twarayakusanyije noneho gavuyemo tukaza turayagurizanya ukazayasubiza ujanye inyungu. Noneho tuje kukontorora kubara dusanga turi gutera imbere. Noneho tutireka dushyiremo uyu mwuga wo kuboha.
Muri iki gikorwa cy'abadamu baboha udusakoshi mu mishipiri uganiriye na burumwe nabona kurasa ku iterambere avuga ko bimaze kumugezaho hano mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda gahana imbibe n'igihugu cya Uganda.
Kuva tubitangiye byose byatugejeje kuri. Ubu umuntu abasha kwigurira isabune atayiteze ku mugabo. Umuntu abasha kwigurira igitenge atagiteze ku mugabo. Na niforome y'umwana w'ishuri ugomba kuyibona utayiteze mu rugo. Ubu nta kibazo twiteje imbere nyine ku buryo bwose.
Kandi ubu ngubu tukaba tutakigenda turi kwikandagira kora twahaga turi mu cyaro twageragaho abantu bari tugatinya none ubu nta nubwo tukikandagira.
Mbere yo kwinjira muri iki gikorwa cyo kwiteza imbere kuri iri shyirahamwe ry'ububoshyi bw'udusakoshi tw'abadamu, benshi muri bo babwiye Ijwi rya Amerika ko imibereho bakundaga kuyikesha igihugu gituranyi cya Uganda bambuka bajya guca inshuro. Ariko kuri ubu ngo barabihagaritse biga uburyo bwo kwiteza imbere.
Nabyukaga nyine ndikumira ikime kabane tungo rya nje nasanga ryabwiriwe kubyo kubyukira muko bandi, ariko ahantu nta kibazo hantera byuka nkarabye abantu nkabashakira igikoma narangiza nkaza hano nanje nsobanutse. Guri kumva ko hari aho byandinze guhora ntukwa ndi muko abandi, ariko ubu nanje abantu bari kuza nkabaha ubupaniye mboneye kandi nishimye. Ndumva kuko aho byadukuye ni kure kandi aho tugeze ni heza.
Muri ubu buboshyi bwabo agasakoshi kamwe kagira igiciro bitewe n'ingano. Akamake baravuga ko bakagurisha amafaranga 600 mu gihe agahenze kagura amafaranga 2500, ni mu gihe ku munsi bashobora kubaho uturenga 50. Kugeza ubu baraboha barangiza hakagira baza kubarangurira bajya kubicuruza mu gihugu gituranyi cya Uganda, ariko imbogamizi muri aka kazi ngo ntizibura.
Ni imbogamizi kuba tudafite isoko, ubwo dufite isoko natwe urumva nta mbogamizi yahaba kuko hari uburyo uburyo tukubwira ko nabara abashubuzi baza bakabujana hari n'uburyo nabo babuzi yo babujana tugaturatira ariko tubonye isoko rihamye byawe byakarusho byatubera byiza
kimwe mu byaba bagore bibumbiye mu ishyirahamwe twiteze imbere karombera mu murenge wa Kagogo mu karere ka Burera bishimira nuko byabafashije mu kubahumura amaso mu mikorere intumbero kuri bo n'ukugira ejo hazaza heza muri iri shyirahamwe ryabo batangije kuva mu mwaka wa 2015 n'intumbero n'ubusanzwe rwa mu murongo w'ubutegetsi bw'u Rwanda wo kuzamura imyumvire y'umugore w'umucyara agakura amaboko mu mifuka agakora
ejo hazaza turi gushaka ngo natwe dushake ikoranabuhanga dushake nka mu mashini tute gukoresha intoki ahubwo imashini aba arizo zibikora
tugomba kuba abagore basobanutse kandi iterambere tukarikwiriza n'abandi kuko aho tugeze ni heza kwari abantu ndetse duhora tujya tuvuye mu kw'abandi kare kare tukaja kwa Museveni ngo mwaduha akazi ariko ubu natwe hari aho twavuye hari naho tugeze isa nk'iyo ubusi naburara ni ukuva aha ngashyikiramo amafaranga nkajya guhaha kandi hakaba hasigayemo yo kwizigama ubwo ndumva ko aho tugeze ni heza kandi intumbero dufite ni nziza numva twayishyikiriza n'abandi kugira ngo bose bave mu cyaro bajijuke
bagira ubusa ijwi rya Amerika iburira ku mupaka w'u Rwanda na Uganda
dukomereze noneho mu Burundi mu ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR kuwa gatanu mu kiganiro n'abanyamakuru ryabeshyuje amakuru havugwa ko ryahaye impunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania imyenda ya gisirikare mugenzi wacu Raymond Zimana yari muri iyo nama nawe adutegurira iyi nkuru
Urongo igisata cha uniki, rabi zimunzi muburundi, avuga kwa nguru ziliko zirafu kwa kwicho gisata cha tanzimuzu za gisirikare, makambi imunzi za warundi, harimu kiku cha Tanzania tarizu. Mwigani roya hawa minyesha makuru, gogo huko porti, yemezeko mumela zunga kawebi na chuminu monani, harise liomri Tanzania, yaron singabide imuzu, zere zige ni imuzi za warundi, wari mumakambi ya ndotana mutenderi, hamge ni za warundi, na wakongomani ziri mwikambi ya nyarugusu. Ariko murizo harimo izabo nyuma mahinyu nazo avuga ko zitatanzwe ahubwo zashikirijwe abajejwe intwaro muri ico gihugu
sule 1,800,000 abi
ahagira ati ku muzu zingana no miliyoni n'amajana 8 nkeye murizo zingana n'igihumbi n'amajana 9 na 47 twasanze zitaberewe gutangwa hariseri nabo bakorana baca bafata ingingo zo kuzikura mu zitangwa zica zicikirizwa abajeje intwaro nk'uko byerekanwa n'icegeranyo cakozwe muri ico gihe
un procès verbal dressé à cette occasion.
Abajijwe nimba izo zakuwe muzindi atari zo zivugwa ko ari abasirikare urongo ya seri mu Burundi avuga ko atamuzu za gisirikare zarimo ahubwo ari muzu ahandi zambagwa ishaka gusa ni za gisirikare.
Ce sont des habits de style.
Ni muzu zishaka gusa ni za gisirikare. Nimba mukunda gutembera mu makungu muhora mubona ugwaruka gwambara udupira usanga turimo amabara y'impuzu za gisirikare si uniforme canke teni za gisirikare kuko harimo n'iz'abana bato none nabo bozihabwa kubwira abagwane oya nizishaka gusa ni za gisirikare zimwe mu nzego z'igihugu zaragize icyo zishikiriza kuri izo nkuru zivuga itangwa ry'impuzu za gisirikare mu makambi y'impunzi z'abarundi eka nimwe mu migambwe kuri uyu wa gatanu inama y'igihugu ijejwe ubumwe bw'abarundi hamwe n'urwego rw'igihugu rujejwe gukinga ihonyabwoko n'ibindi byaha bikorerwa kiremwa muntu byazoye itangazo kuri izo nkuru Jean Dodie Mutabazi yemeza ko bandikiye abakuru b'ibihugu bibanye by'u Burundi urongo icyo gisata ku isi n'urongo yishyiranywe mpuzamakungu ONU Mutabazi asaba ko icyo kibazo cyo kwigwa ababikoze nabo bagana
twababwiye rero akababaro kacu turabibutsa yuko uyu munsi Burundi bufise amahoro n'umutekano turabibutsa kandi yuko intambwe kuvyerekeye umwe bw'abarundi uyarishemeye yuko kuri igihugu wese ahagaze ategeza gukingira amahoro n'umutekano w'igihugu kibanye turasabira ibihano abantu bose bari muri iryo shyirahamwe hase bubo baragize uruhara mu kuzana izo mpuzu no kuzitanga eka n'ugukingira ikibaba abantu bakora imyimenyero za gisirikare
inkuru zivuga iby'impuzu za gisirikare zavatiwe muri Tanzania zishaka guhabwa impunzi z'abarundi zahungiye muri icyo gihugu zashyizwe ahabona n'umushikiranganji w'intwaro yo mu gihugu hagati w'icyo gihugu aho mbere yaciye afata ingingo yo guhagarika mu mabanga bamwe mu bari bajejwe gukorana n'igisata cya HCR mu makambi ya Nduta Mtendere na Nyarugusu harimo abarongo ya makambi. Hashize ryo gyemeza ko imigenderanire ya jyo ndongozi za Tanzania imeze neza kandi kwico gihugu kiriko gikora amatoza kugira kimenye kuri ico kibazo. Ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu kuri izi nkuru. Ubu noneho tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro cy'urubyiruko rwo mu Rwanda ejo.
Iki ni ikiganiro ejo.
Amahoro y'Imana abe kuri mwe nshuti bakunzi baradijwe rya Amerika by'umwihariko hamwe mudahwema gukurikira ikiganiro ejo buri gihe mu mwanya nk'uyu. Amazina yanjye mugiye kubana kuri mikro mbageza iki kiganiro nitwa Mizero Crispin mu gihe Roger Nigena ari guhagarariye iki kiganiro. Atubahaye ikaze mwese aho mudukurikiye muherereye hose. Amateka y'u Rwanda na Kongo ni maremare kuko ari ibihugu bituranye mu karere k'ibiyaga bigari. Kimwe mu bice bigize umugabane wa Afurika cyakunze kurangwamo amakimbirane hagati y'ibihugu bibarurwamo, bityo bamwe mu baturage muri ibyo bihugu babayeho mu rujijo ku buryo hari abatinya gutembera mu kindi gihugu kubera ibyo bumva abanyepolitiki bavuga. Mu buryo butandukanye bwo kuba amahoro yakubakwa kandi agasigasirwa harimo n'igisata cy'imyidagaduro. Aha rero mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo umuziki wa Kongo ari kimwe mu bituma Abanyarwanda biyumvamo abaturanyi babo mu gihugu cya Kongo, by'umwihariko na bamwe mu bahanzi nyarwanda muri iyi minsi basigaye bagerageza gukora indirimbo zabo mu rurimi rw'Ikinyarwanda ariko mu njyana ya rumba y'abaturanyi bo muri Kongo. Imwe mu zigezweho mu ntangiriro z'uyu mwaka yitwa Mfatanya n'isi, ni munyemerere ari nayo iduherekeza muri iki kiganiro. Umuziki wa Kongo wifite ibice bitandukanye ku buryo hanze ya Afurika uyu muziki witwa Sukisa bishingiye ku mbyino zawo zamenyekanye mu myaka za 60 gusa magingo ya injyana ya rumba n'igikoreshwa nk'ikirango cy'uyu muziki wa Kongo. Kuva mu bihe by'ubukoloni, Kinshasa, umujyi mukuru wa Kongo, wahoze urangwamo guhanga udushya kandi ugafatwa nk'igicumbi cy'umuziki ugezweho, gusa kandi hanarangwaga amatsinda ashingiye ku bwoko, kuko umuziki nawo ubwawo wari ushingiye ku muco wa buri bwoko. Umuziki wa Kongo wamenyekanye cyane mu bihe by'intambara y'isi ya kabiri, ku buryo wabaye inkomoko ya zimwe mu njyana zicurangwa muri Amerika Amajyepfo. Burya kenshi nuganira n'abahanzi bazakubwira ko umuziki utagira ubwenegihugu kandi ubereyeho guhuza abantu. African Jazz niyo yabaye orchestra ya mbere yabashije gutunganya indirimbo mu buryo bw'amajwi kandi ikanakoreshwa mu gitaramo muri Kongo. Iki yari iyobowe n'uwitwaga Joseph Kabasele Le Grand Kale, wamenyekanye cyane kubera kwitwa papa w'umuziki wa Kongo. Gusa ntiyari wenyine muri iyo orchestre, harimo kandi na Manu Dibango wacurangaga cyane saxophone ndetse na piano, buryo byatumye itsinda risakaza umuziki wa Kongo muri Afurika yose kubera ukuntu bamenyekanye by'umwihariko mu gihe Kongo yabonaga ubwigenge. Ibihe byarahanye umuziki wa Kongo umenyekanamo abahanzi benshi cyane. Aha twavugamo nk'abitwaga Mbili ya Beli, Papa Wemba, Asia Mara, Kofi Olomide, Awilo Longomba, amatsinda nka Wenge Muzika, ndetse no muri iyi minsi hari abitwa Fali Ipupa, Inos B, uyu yanakoranye indirimbo n'umuhanzi Mani Marte, umuhanzi nyarwanda, ndetse n'abandi. Umuziki wa Kongo warakuze kandi wigarurira imitima ya benshi, by'umwihariko kandi na n'uyu munsi bamwe mu Banyarwanda babwiyumvamo. Reka dutangire ikiganiro twumva icyo bamwe mu baturage hano mu Rwanda batekereza ku muziki wa Kongo. Ni kuri mikuru ya mugenzi wacu David Hitman.
Iyo twumvise umuziki wa Kongo, iyo urimo urawumva cyangwa se ukabona abantu bari kumwe barawukinira bagashyiramo indirimbo ya Kongo, bawumva umuziki abantu bose baraho babaye fan, ukumva nyine barabyishimiye cyane, bose bumva ko buwangirira ku repeatinga bakawukina. Impamvu kenshi numva ko ari kubera beat yawe.
Numva umuziki wo muri Kongo mba numva ari mwiza.
nimba numva nubwo numva icyo biba bisobanura iko injyana zabyo iyo babaririmba mba numva risa
umuziki wo muri Kongo ni mwiza cyane kubera ko ni wa muziki twabyirutse tumenye ubwenge twumva ugezweho na nubu wumva kutajya utasiga igihe cyose uhora umeze neza kunda handi bawushyiramo nawe ukumva ushatse guhaguruka ngo nyeganyega
numva ari byiza ngewe urugero bashyiramo indirimbo kumva aho uri hose bituzana ibintu byo kunyeganyega kabisa umubiri umva kagenda neza urugero baririmba ibintu wumva bijyanye n'igihe tugezemo
ngewe rwose mba numva ari neza kabisa banumva biryoshye ngewe nyine cyane ngiye nkunda injyana ya rumba of course ngiye nkunda rumba iyo ndi kumva nyine injyana ya rumba nyine mba numva inyuze cyane cyane nkunda nyine Fally Ipupa indirimbo bita original
ngiye ku ruhare rwanjye numva ari byiza kubera yuko nkunda indirimbo z'inkongomani mba numva baririmba ibintu byabo ni umuziki wabo kabisa mba numva batajyana ndehoro y'umuziki wabo kandi numva yuko bagira umuziki mwiza cyane uryoheye amatwi uryoheye kubyina ngende nko kubakongomani baba numva umuziki wabo uryoshye haba mu rusengero cyangwa se naho tugenda mu mabwate banumva ari umuziki ubyinitse umuziki ukoretse bumva yuko bamaze kugera ku rwego rushimisha
ubundi ngewe muzika singikunda cyane ariko iyo numvise inkongomani numva ari wo muziki ikindi umuziki wabo usibye amajwi ufite injyana ikindi nina ndende indirimbo zabo ubona zimara igihe kirekire iminota igeze nko kuri 7 cyangwa 8 ni ukuvuga ngo iyo uhuze irakomeza ikaguhuza nayo urimo kuyumva ugakora ibyo ukora nta kibazo utagiye guhindura cyangwa ngo ushyiremo indi ndirimbo
reka dushimire cyane aba baturage ku bitekerezo badusangije kuri mikoro mugenzi wacu David Hitimana amateka y'u Rwanda yatumye bamwe mu rubyiruko mu Banyarwanda bavukira kandi bakurira muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ku buryo bamwe nyuma yo gutahuka bagarukanye imwe mu mico y'abanyekongo by'umwihariko urukundo no kwiyumvamo umuziki wa Kongo Ntwari Iva ni umusore w'umunyarwanda wavukiye mu Rwanda gusa avuka mu muryango ukunda indirimbo zo muri Kongo ku buryo maginga ya uyu musore yiyumvamo umwe n'abanyekongo bishingiye ku kuba kunda indirimbo zabo ibi bigashimangira ko niba umuziki wa Kongo utuma yiyumvamo ibyishimo bimukangurira kubana n'abanyekongo mu mahoro aho bahurira hose reka twumve ikiganiro kirambuye yagiranye na mugenzi wacu ubikeza Christella
nitwa Ntwari Ivan ndi umunyeshuri mfite imyaka 23 nkunda indirimbo nyafurika ariko cyane cyane nyine kiritire y'abakongomani nakuye muri famiye nyine kunda indirimbo z'inkongomani babayeho imyaka myinshi cyane y'ubuzima bwabo nanjye nkura muri ya mvirono ntuma nyine nzikunda ni kuva mu bwana bwanjye kuko nakuze nyine mbona nyine uwo muco nyine bakuyeyo indirimbo bakundaga ndavuga nka mama yakundaga indirimbo z'inkongomani cyakenza Koffi Olomide piano
iyo zumva wiyumvite muri wowe
ufite nyine ni kakantu ko kuba umuntu akunda kiriteto ya Afurika mba ndi muri famiye n'ibintu mba numva nyine binshimishije ndanazibyina rimwe na rimwe iyo mfite umwanya ubungubu indirimbo ndi gukunda cyane ni Service ya Fally Ipupa harimo na Original nkunda no kuzibyina ikindi birananyorohera movement zabo biranyorohera icyo bisobanuye icyo ushaka kuvuga Service nkunda rythme yayo nkunda iki ariko iringara nago ndizi nago ziringara nziswahili gusa ariko style ya kiltire message environnement yabo iwabo abari kuririmbamo birankurura ije no kuze mu rugo bumva nago ari Israeli harimo yitwa Mwana Kwela n'indi twakunda kurimba kera yitwa Nzarabote isanara ehe muri byo nizo ngizo nakubwira nibuka mu cyane ko nizo dukoresha na hano mu rugo cyane okay Mwana Kwela dukunda kuririmbira nk'umu family yakoze mariage tukayibyina
ese mu gihe wumva ubona nk'abanyarwanda abajene cyane cyane nko kuri we turi kumwe uyu mwanya kuba wakunda ugakunda kubyina ugakunda no kuzumva utekereza ko byaba zimwe mu mbarutso y'uko abaturage b'ibihugu byombi imibanire yabo irushaho kuba myiza igatera imbere ikazana n'ubusabane muri bo
biroroshye cyane kubyumva kubera ko muri runo Rwanda nyine bikwira amateka rwo abantu bagiye batandukana uburyo butandukanye hari abavuye Kongo bazana imice nyine bari bakuriyeyo bafite bayizana mu Rwanda basagama abandi barahuza nta tandukanye rwose ririmo ku buryo bavuga ati umunyarwanda ntabwo abana n'umukongomani kubera ko uburyo nyine nakunze indirimbo z'inkongomani narazumva nkaziha amatwi nyine nubwo ushobora kuba utafata message yose akura yumva niba urukumva environment hanyuma ukumva urashaka kuyikunda kandi iyo ukunze ikintu cy'umuntu uvuga ko nawe stile aho mwahurira hose mwahuza mugakundana so stile nticyakindi nyine cyo kumva ko ukunze ibyo iby'iwanyu ugakunda iby'umuturanyi wawe mbere kujya gukunda ibigota amasimbi niko nabyita.
Reka dushimire cyane Iva kandi tumutura akaririmbo kitwa Service amaze kuvuga gakunda. Nk'uko umuziki ari kimwe mu birango by'umuco, umuziki wa Kongo ugereranywa nka kimwe mu birango umuco rusange w'akarere k'ibiyaga bigari duhuriyemo. Umuziki ubwawo urakura kandi ugakomeza kujyana n'igihe. Mu buvanganzo nyarwanda bagira bati inganzo ntizima ahubwo irazimiza. Ziggy Double Five ni umwe mu bahanzi batangije umuziki uteye imbere mu Rwanda, gusa umwihariko yisangije muri iki gihe mu ndirimbo akora harimo izo aririmba mu njyana ya rumba. Ati kuba umunyarwanda no kuba umunyekongo biduhuriza hamwe mu kuba twese turi Abanyafurika, kuko umuziki ugaragaza umuco duhuje. Reka tumwumve mu kiganiro agiranye na mugenzi wacu Hussein Kayitare.
Ziggy Double Five, le gourou de la perfection.
Oh là là.
Pepe Guardiola, le véritable fantomas. Ziggy Double Five, na tangi mri de brothers. Na tangi de music, na tangi mri de brothers. Na mena dani vumbi de vanka, l'homme sans sa futur. Na Koudou, en grand tanya, l'homme qui gratte la guitare. Koudou Victor.
Yego none n'isinjana kutwazo acyakubaza niba mu muri Kongo zikundwa kandi hakaba hari za prejudices niba ruko nabyita ko bagenda abanyarwanda ni ibingibi abakongomani ni ibingibi urabizi ibintu ugenda bijya mu hagati ya Kongo no Rwanda abakongomani bameze gutya abanyarwanda bameze gutya ese niyo ndirimbo yawe yigiyeyo ubona hari nka impact runaka ishobora kuba yagira mu mibanire hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo ngo tuvuge abanyarwanda n'abakongo
wirebye mu buryo buri broad yes hari impact igira parce que music ihuza abantu parce que niba umuhanzi w'umukongomani aririmba neza ntabwo nzanga kuyumva ngo kubera ko yari yakufi mu minsi ishize par exemple yari afite isefini urugero iyo bayishyiragamo mu maboite yani Kigali ntabwo twicaraga ngo tubone kubera wapi bari no tuwa yaje gukora concert hano twagiyeyo hari abahanzi bagiye guperforminga muri Congo Mani Martin par exemple iyo aririmbye ntabwo bicara ngo bange gukoma amashyi kubera ko ari umukongomani. Indirimbo zange iyo zigezeyo ntabwo banga kuyishyira kuri TV ngo kubera ko ari umunyarwanda. Ibyo bintu rero bituma hari cohesion cyangwa kwegerana, bituma d'abord tugira respect ya culture z'abandi bantu kuva ko niba abanyarwanda bakoze ibingibi ni byiza barabikunze, iyo ni respect kuri culture yacu. Niba bakoze ibingibi tukabona ni byiza tukabikunda, iyo dukunze iyo ndirimbo traditionnelle kuva ngo ni respect tuba tunahaye iyo trahi uwo muco waho ngaho. L'amour c'est le respect, tu vois. Niko bitangira niba nshobora gukunda ibihangano byawe bijyanye n'umuco wawe ni respect bamaye culture yawe ni respect bamuhaye.
Utekereza ko njye nawe twarwanye amaze tukumva indirimbo ya Medi ko twahura hamwe tukayibyina
tuvuge nk'ubu twagiranye ibibazo ngewe na tugiye muri concert est-ce que ndanga kwinisanga wicaye aho ndanga kwicara nsubire yose ndicara nange ndebe concert ahubwo none tushobora no kugira muri ambiance twese tugatangira gufana tugatangira no guhoberana tugatangira kugira gute kiwa music ihuza abantu men epi indi aspect ntakozeho ntavuzeho ni aspect ya message parce que hari indirimbo ziba zirimo ubutumwa bw'amahoro force yo gukomeza kubyumva tuvuga tuti abanyafurika turi umwe one people one love one destiny ni ubutumwa tuba dutanga ngenda bukujyamo bukujyamo bukajyamo bukagira ikintu cya africanisme kumva ko kuba uri umunyarwanda undi ari umukongomani ntacyo bitwaye après tout mwese muri abanyafurika.
Ni nshobora kubwira abakongomani ndetse n'abanyarwanda uruhare rwa musique mu kubabaniye.
Ok, cya mbere nakubwira par exemple hange abamusiciens bange benshi n'abakongomani, musique ntabwo igira nationalité musique est universelle. Musique n'a pas de langue particulière. Musique est la langue ni nururimi ubwayo. Kuba hari indirimbo z'abanyarwanda hago mu kongomani ya reka kuyumva ngo nuko ari umunyarwanda. No. Ahubwo reka feeling yawe kujyane tu muri ambiance. Ikindi nuko twese turumwe après tout.
Reka dushimire Ziggy Double 5 ku butumwa dusangije ahageze ati gukunda ibihangano by'umuturanyi wawe ni cyubahiro kandi ntago watekereza kugirana amakimbirane n'umuntu wubaha mu gihe uha agaciro ibyo akora. Nshuti bakunze b'ikiganiro ejo, reka mbibutse ko uyu munsi turi kuganira ku baturanyi b'u Rwanda, Abanyekongo, aho turi kurebera hamwe uburyo umuziki wabo ushobora kuba umusemburo wo kurushaho gusabana kw'abaturage hagati y'impande zombi. Bityo wowe udukurikiye muri aka kanya ushobora kudusangiza igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi kuki ubona cyakorwa kugira ngo umuziki ube umusemburo wo kurushaho gusabana hagati y'abaturage muri Kongo no mu Rwanda. Atwoherereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0728 2082 3232 cyangwa utwandikire ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook cyangwa Instagram, hombi utubona ushakishije Ejo Youth Echo. Nshuti bakunze b'ikiganiro ejo, ni muryoherwe n'akaririmbo w'imfatanya n'isi, indirimbo yakozwe n'abanyarwanda ariko ikorwa mu njyana ya rumba y'abanyekongo. Reka mugenzi wacu Uwicyeza Christella adusomere bumwe mu butumwa. Mwe nshuti bakunzi bacu muba mwaratwandikiye ku biganiro byatambutse,
bahaye ikaze muri aka kanya twari kubasomera ubutumwa muba mwaratugejejeho mu kiganiro ejo. Nababwira ko ubutumwa bwa none bugiye kugaruka ku kiganiro cyavugaga ku isindwe, aho twibazaga ati se mubona hakurwa iki ngo ubusinzi buhagarare. Ndetse n'ubutumwa mwatugejejeho ku kiganiro mpaka cyavugaga ku kwemererwa kuboneza urubyaro ku bana b'abakobwa. Twihuse Nsengiyaremye Lambert mu karere ka Muhanga aravuga ko agira inama ababyeyi bakinywa inzoga ku bazikoresha mu rugero, ati kuko bigira ingaruka ku basinzi, ku muryango ndetse n'igihugu muri rusange. Tuyisenge Fabio yavuze ko kunywa mu rugero byafasha guhangana n'ingaruka z'ubusinzi mu miryango, naho ku cyo kuboneza urubyaro ku bana yavuze ko bidakwiriye, atahubwo ntiyafatwa izindi ingamba aho kubashishikariza kuboneza urubyaro. Nahitse navuga ko inzoga zishukana, ati mu guhangana n'izo ngaruka hakorwa igisa n'ubukangurambaga bikoreshwa ry'ibisindishwa hagamijwe kurengera abakiri bato. Prince Rukundo we yavuze ko bibabaje kubona hari abana bakibuzwa kugana ishuri kubera ikibazo cy'ubusinzi, atari ko hakorwa ubukangurambaga kuri icyo kibazo. Dukomereze ku butumwa bwa Deni uri Gasabo, aho yagarutse ku ikinamico Nyiramubande avuga ko imufasha cyane, ati gusa mu kumira uwo mugore ucuruza ibiyobyabwenge yazayobya benshi, cyane ko ibyo bimeze nk'icyorezo mu rubyiruko. Nawe udukurikiye ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro, aho ushobora kwifashisha nimero ya telefone igendanwa ariyo 0728 2082 3232, ndetse no ku mbuga nkoranyambaga haba kuri Facebook cyangwa kuri Instagram, aho mujya ashakirwa mukandikamo ikiganiro. Reka dusoreze ku butumwa bwangira amahoro Rike uri mu karere ka Gakenke, yavuze ko byaba byiza ririya tegeko riha uburenganzira abana kuboneza urubyaro ryemejwe, ndetse n'abihaye Imana bakigisha mu nsengero uburyo bwo kuboneza urubyaro ku bana. Reka mpinira aha, tuzasubira ubutaha kandi na ya gahunda yo guhemba uzaba yaruhirije ubutumwa bwinshi irakomeje.
Arakoze cyane Uwicyeza Christella umaze kudusomera bumwe mu butumwa. Nshuti bakunzi bacu muba mwaradusangije, tubibutse ko twaganiriye ku baturanyi b'u Rwanda, Abanyekongo, aho twareberaga hamwe uburyo umuziki wabo ushobora kuba umusemburo wo kurushaho gusabana impande zombi. Bityo niba wari udukurikiye ushobora kugira uruhare muri iki kiganiro, udusangiza igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi kuki ubona cyakorwa kugira ngo umuziki ube umusemburo wo kurushaho gusabana kw'abaturanyi hagati ya Kongo n'u Rwanda. Atwoherereza ubutumwa bugufi kuri nimero 0728 2082 3232 cyangwa utwandikire ku mbuga nkoranyambaga yaba Facebook cyangwa Instagram, hombi utubona ugiye ahashakirwa ugashakisha Ejo Youth Echo. Reka tubashimire mu mwese mwabanye natwe mu kiganiro cya none, kandi dushimire n'itsinda ry'abanyamakuru b'ikiganiro ejo ribategurira kandi rikabagezaho iki kiganiro. Mu gihe Rujeni Igena yarahagarariye iki kiganiro, kuri mikoro muri studio mwabanye nanjye Mizero Crispe wabagezagaho iki kiganiro. Amahoro y'Imana abe kuri mwe. Ikiganiro ejo naho utaha.
ushake wacheza maki ura muka hariko ni wivu gawanya kujenda wiyoverani wifatanya nuru miga wifatanya
abakomeje kutwumva muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi na Geoffrey Mutagoma washyize hamwe ibiganiro hamwe na engineer twafatanije tubashimire mwese kwa mwateza amatwi mu masegonda make ni saa 12 murumva ikiganiro dosangira ijambo tubagezaho buri cyumweru